8 into 4, 8 into 9 equals 72, 8 10 a.m.